ya politiki yazi angisho kanjalo kuthi nje mina amajinsa nokungixaka kanjalo
Yeah. Yes, Mzala, Sokvala.